mane se moti nango ko twitter ko timu za bihugu umuntu yavuga ko diplomasi ni ikintu iyo bagiye gukora ubuvuga ngo guhura kwabo bizaba ari uburyo bwo kuganira kureba uburyo ibibazo bihari byakemuka mu rwego rwa diplomasi ariko nkeka ko nta kintu kinini kizava mu biganiro byabo kubera ko iyo urebye buri ruhande uburyo rusa nk'aho ruhagaze ku byo rwemera ni ukuvuga ngo Perezida Kagame ahagaze nangwa se ntashaka kuvirira kuba yafashe umutwe wa makumyabiri na gatatu noneho ko umuntu ahita avuga ati natwe byanze bikunze tuzashaka ingufu z'imbere mu gihugu tuzashaka abandi twitabaze nk'uko banabitangiye kwitabaza cyane cyane uriya muryango wa East African Community ubu hari abasirikare barimo kwitegura kugira ngo bazajye kubafasha nyine kuba bahashya iyo mitwe cyane cyane umutwe wa makumyabiri na gatatu witwara gisirikare
uvuze ko guhura kwabo nta kintu kinini gishobora kugeraho ahangaha urashobora kumvikanisha ko guhura kwabo atari ubushake bwabo nk'abaperezida b'ibihugu bagize kugira ngo barebe ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ukemuka
buriya cyane cyane navuga ngo umukuru w'igihugu uwo ari we wese iyo asabwe umubonano mu rwego rwa diplomasi nkeka ko kuwanga cyane cyane abisabwe yaba abisabwe nk'umuhuza ikindi gihugu umukuru w'ikindi gihugu cyo mu karere nk'uko bazahura murangura nuko bahura no mu kindi gihugu ngira ngo ni gakeya umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati ntabwo nshaka kuzahura na kanaka cyane cyane yari umukuru w'igihugu nka mugenzi we kubera ko uretse na icyo kibazo kiba gihari hari ibindi bindi baba bashaka kugira ngo baganire ariko nagira ngo mbisubiremo ko nta kintu kinini kizavamo cyane cyane uruhande rwa Kagame aravuga ati yewe ntabwo nemera ndahakana yuko mfasha iyo makumyabiri na gatatu ariko ibyo ntabwo ariko bimeze Kagame ni wowe wayishinze iyo makumyabiri na gatatu uretse no kuyifasha ni wowe wayishinze
wowe ibyo ngibyo ko ubyemeza ibimenyetso by'uko yayishinze kandi abifasha gukuraho
ubwo cyaba ari ikiganiro kirekire ko twajya mu mateka ariko ngenda umuntu wakoze mu nzego z'iperereza z'u Rwanda ni umuntu wakoranye n'abasirikare n'igishe abasirikare bakuru wabo bita siniya ofisazi mu rwego n'abigishe hari nyakinama mu majyaruguru y'u Rwanda ni umuntu ufite amakuru ahagije ariko nanone usubiye inyuma gatoya wareba muri 2012 ubwo rero 2023 nabwo yazamuraga umutwe kajya n'inyuma gatoya aho u Rwanda rwahakanye rwivuye inshuro zirenga nyinshi cyane urubuga ruti ntabwo twebwe dufasha ntabwo ari twebwe ariko nyuma ngira ngo muri 2013 mwarayibonye ko hagati ya 2013 mwarayibonye ko u Rwanda rwemeye ko rwari muri Congo rwagiye muri Congo rwemera rurimo ruvamo
ariko umutwe wa 2023 wo uvuga ko uharanira inyungu z'abaturage bo muri Congo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda kandi bakomoka mu bwoko bw'abatutsi ubona hari ikintu ibi bishobora guhindura haba mu maso y'abanyekongo abanyarwanda ariko by'umwihariko abo M23 ivuga ko iharanira inyungu zabo
kugira ngo yenda ugarutse kuri cyo kuri iyo fata urimo kuvuga ko M23 iharanira uburenganzira rw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda aho ngaho yakumvikana gusa ni uko yakubwanye nk'amakuru ufite ni umutwe washinzwe hakurikizwa inyungu za politiki cyane cyane icyo u Rwanda rwishakira muri Congo ntabwo nkeka ko M23 kugira ngo ishingwe nubwo amazina yagiye anyurana kugeza ubwo nyine dufite M23 kugeza ubu ngubu ntabwo hari ibintu bita political motivation n'impamvu icyo wakwita impamvu ya politiki runaka yatuma koko abantu bavuga bati turi hano turarwanya iki n'iki iyo ntabwo ikintu kinini kigaragara kugeza ubu ntabwo ari ukuvuga ngo M23 irarwanira abanyekongo bavuga ikinyarwanda nibyo uwo mutwe niko uvuga mu mahame yawo ariko iyo urebye akenshi ugendeshwa n'inyungu za Paul Kagame n'inyungu za politiki zo mu karere
ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika